Now, I said before we weren't going to look at every verse in Proverbs. But now we're going to start looking at some particular subjects. Subjects like money, or work, or marriage.
Same kama vile pesa, kuoa, na mambo mengine.
And today we start with money.
Na leo tunaanza na pesa.
And Proverbs has a lot to say about money.
Methali ina mambo mengi kusema kuhusu pesa.
And the Bible throughout has much to say about money.
Biblia katika maandiko yake mengi yana maneno mengi kusema kuhusu pesa.
As there has always been a big part of life for people living in God's world.
Imekuwa ni mambo ambayo watu wa Mungu wanaishi kwa hiyo sana.
As soon as people started to trade and to exchange labor with each other, there was need for this teaching.
Wakati watu wanaanza kufanya biashara na wanaanza kuiana wenyewe, kuna umuhimu wa kujifundisha mambo haya.
Money is one of those everyday things that shows if you're really a disciple of Jesus Christ.
Pesa ni baadhi ya vitu ambavyo vinaonesha kweli kama wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo.
Now, since I came to Kenya, I've learned something new about how people think about money.
Tangu nikuje Kenya hapa, nimejifundisha mambo mapya kuhusu vile watu wanavyofikiria kuhusu pesa.
And I've learned that a lot of people think that teaching about money is only for when you've got a lot of money already.
Watu wengi katika Kenya wanafikiria kwamba kufundisha katika pesa ni inafundishwa tu kama una pesa mingi saa hiyo.
A lot of people think if you've just got little money, then you can just do as you please.
Wengine wanafikiria kwamba kama una pesa kidogo basi unaweza kufanya vile unataka.
And they say, well, that teaching, I'll try to follow it when I have more money.
Wanasema nitafuata tu hiyo maneno ya mafundisho ya pesa kama nitakuwa na pesa mingi.
But for now I just have little, so just let me do what I see best.
Na kwa vile nina pesa kidogo, wacha tu nifanye vile ninaona.
But that's very wrong.
Na hiyo ni sio kweli.
The Bible knows that most believers are poor.
Biblia inajua kwamba waumini wengi ni maskini.
And it gives this teaching to all believers.
Na inapatiana mafundisho kwa waumini wote.
There is no verse that says that this is not for you until you have more money.
Hakuna kifungu ambacho inasema hii si yako mpaka wakati utakuwa na pesa mingi.
In fact, Jesus said the opposite.
Lakini Yesu alisema tofauti kando.
He said the person who is faithful with little will be faithful with much.
Yesu alisema yule ambayo ana uaminifu na kidogo ama kichache atakuwa na uaminifu.
And the person who is not faithful with little, he won't be faithful with much either.
Na yule ambayo sio mwaminifu kwa kichache atakuwa mwaminifu hata akipata kingi.
So if you say, if I had more money I'd change, then you're deceiving yourself.
Sasa ukisema kwamba ukikuwa na pesa mingi utabadilika, basi wewe unajidanganya.
The way you deal with little money is the way that you would deal with much money.
Vile unavyotumika na pesa kidogo ndio vile utakavyotumika na pesa mingi.
Because it is your heart that matters.
Kwa sababu ni roho yako ndio ya muhimu sana.
Where you have a heart to obey what God has said.
Roho yako ambayo inaweza kuendeleza kufuata ambayo Mungu anasema.
Now, I found 7 lessons in Proverbs.
Nilipata mafundisho 7 katika Methali.
Now, perhaps there are more, but that seemed enough.
Lakini inaweza kuwa ni mingi, lakini hiyo 7 hiyo naona imetosha.
First, the wise person puts his trust in God, not in money.
Ya kwanza, mtu ambaye ana hekima anaweka upendo wake na imani yake kwa Mungu, lakini sio kwa pesa.
Your safety and confidence must be in God, not in what you have in your pocket.
Kile ambacho wewe unashikilia lazima kiwe kwa Mungu, sio kile ambacho ni kwa mfuko yako.
Chapter 30, verse 8.
38.
Here was a prayer a man made.
Hii ni maombi ambayo mtu aliomba.
And he said, do not give me poverty or riches, but give me only my daily bread.
Usinipatie umasikini ama utajiri, lakini unipe tu mkate wangu wa kila siku.
Otherwise, I might get too much. I might disown you.
Naweza ama sio hivyo, naweza nikapata mingi na nikudharau.
I might say, who is the Lord?
Naweza sema Mungu ni nani?
Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God.
Ama naweza kuwa masikini niibe na niharibu jina la Mungu.
See, saying the most important thing is to keep walking with God.
Neno la muhimu sana ni kutembea na Mungu.
I need God more than I need money.
Namhitaji Mungu kuliko vile namhitaji pesa.
So if I have my daily bread, let me be content.
Ikiwa nitakuwa na mkate wangu wa kila siku, wacha nitosheke na hiyo.
By the way, the poor person in the Bible is the person who doesn't have daily bread.
Mtu masikini katika Biblia ni mtu ambaye hana mkate kila siku.
It's the person who's tempted to steal so that he can eat.
Ni mtu ambaye angetaka kuiba ili aweze kukula.
You know, in the Bible, if you can eat bread each day, then you're not poor.
Katika Biblia kama unaweza kula kila siku basi wewe sio maskini.
Now you may be less, you may be more poor than other people around.
Unaweza kuwa maskini kama kuliko watu wengine hapa karibu.
But what the Bible calls poor is no food each day.
Biblia inaita mtu maskini ambaye hana chakula kila siku.
Now here's another verse.
Hapa kuna kifungu kingine.
It says, cast but a glance at riches, or take just a look at riches, and they are gone.
Angalia tu kwa wale matajiri, hawatakuwako tena.
Because they make wings and they fly off like an eagle.
Kwa sababu wanaweka mabawa na wanaenda kama tai.
If an eagle flies off, can you catch it?
Tai inapoenda, unaweza kushika.
Oh, it goes high, and you never see it again.
Hautaiona tena.
So, it says riches can go very quickly.
Utajiri unaweza enda haraka sana.
And they can go so far you can't even imagine getting them back.
Inaweza enda juu sana mpaka hata unashindwa vile unaweza kufikia.
Just one day they get wings and they are gone.
Lakini siku nyingine unapata mabawa na zinabuluka zinaenda.
Now if you put your faith in riches, what will you do then?
Ukipata ukiweka mambo ya mawazo yako kwa utajiri utapata nini?
So think of Job.
Kumbuka Ayubu.
On one day he lost everything.
Siku moja alipoteza kila kitu.
He lost his home.
Alipoteza boma lake.
He lost his flocks.
Akapoteza wanyama wake.
He even lost his children.
Hata watoto yake pia akapoteza.
But he still had his God.
Lakini aliendelea tu kumtumainia Mungu.
He was able to keep going because of his God.
Aliendelea tu kwa sababu ya Mungu wake.
So put your trust in God, not in money.
Weka mawazo yako kwa Mungu, sio kwa pesa.
And this leads us to the second thing. Proverbs teaches us there are many things better than money.
Kuna mambo mengine mengi mazuri nzuri kuliko pesa.
Now here I had so many verses I could choose.
Nilikuwa na vifungu vingi ningeweza kuchagua.
It says it so many times.
Nimesema mara mingi sana.
Why so many times?
Kwa nini mara mingi?
People don't really believe it.
Watu wengi bado hawaamini katika.
They need the Bible to keep repeating it.
Wanataka tu wakumbushwe kila wakati kutoka Biblia.
So here in chapter 3 it says, blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding, for she is more profitable than silver and yields better returns than gold.
Chapter 3 inasema kwamba abarikiwe.
13.
Chapter 3 verse 13 nasema kwamba
and 14.
Heri mtu yule aonaye hekima na mtu yule apataye ufahamu, maana biashara yake ni bora kuliko biashara ya fedha na faida yake ni nyingi kuliko dhahabu safi.
Wisdom will give you a more joyful and peaceful life, steering away from troubles and dangers,
hekima,
than very much gold will.
Hekima itakupatia mambo mazuri sana kuliko dhahabu.
Then some verses from chapter 15.
Katika kifungu cha 15.
It says, better to have little and fear the Lord than to have great wealth with trouble.
Katika kifungu cha katika Methali 15:16 inasema 16 inasema hivi, kuwa na mali chache pamoja na kumcha Bwana ni bora kuliko mali nyingi pamoja na taabu.
So he says, better to eat vegetables with love than to have a fat cow with hatred.
Inasema ni heri ule mboga tu kuliko kukula nyama ile ambayo ina mafuta ambayo ina ina ndani yake machungu.
Now, we surely know that, don't we?
Tunajua hiyo.
You sit around the table with the family.
Unakaa kando, unakaa katika meza na familia.
The food is just simple and cheap.
Chakula yako ni ile tu ya kawaida.
But there's love and fellowship.
Lakini kuna upendo pamoja na ushirika.
Surely you'd rather have that than to have a slaughtered cow and have everybody hating each other, bitter and fighting and arguing.
Utapenda hiyo kuliko kuwe na ng'ombe fahali ambaye amechinjwa wa mafuta mnene lakini watu wanapigana na machungu mengi.
Things that are better than money.
Kwa hivyo hiyo ni mzuri kuliko pesa.
Then, chapter 11 verse 4, he reminds us of the day of judgment.
Katika chapter 11 verse 4, 11, ine anatufundisha kuhusu siku ya hukumu.
What can wealth do for you then?
Utajiri utakufanyia nini?
Can you buy forgiveness from God on that day?
Unaweza kununua msamaha kutoka kwa Mungu siku hiyo ya hukumu?
He says righteousness delivers from death.
Inasema haki inatutoa kutoka kwa kifo.
If you've not been a true disciple of Jesus Christ, no money can make up for it.
Kama unaweza kuwa mfuasi wa Yesu Kristo, hakuna pesa ambayo inaweza ikakununua.
So better to be a Christian truly than to be very wealthy.
Ni heri uwe Mkristo wa ukweli kuliko uwe tajiri.
Let's move to chapter 22 verse 1.
Twende 21:1.
It says a good name is more desirable than great riches.
Inasema jina mzuri ni bora kuliko utajiri.
To be esteemed is better than silver or gold.
Kukua katika hali ya upendo ni mzuri kuliko dhahabu na fedha.
So God says it's better to have a good reputation than a lot of money.
Bwana anasema ni vizuri uwe na tabia njema kuliko uwe na pesa mingi.
That's what wisdom teaches us.
Na hiyo ndio hekima inatufundisha.
Now do you believe these things?
Je, unaamini hii maneno?
Do you want these things more than you want more money?
Unataka mambo haya zaidi kuliko vile unavyotaka pesa?
You want wisdom and understanding, you want peace and love, you want righteousness, you want a good name more than you want money.
Unataka vitu vizuri, amani, upendo, unataka vitu hivi kuliko vile ungetaka pesa?
Because that is God's wisdom for you.
Kwa sababu hii ni hekima ya Mungu kwa wewe.
Let's go forward, number 3.
Tuende kwa kifungu cha namba 3.
How we're to get money.
Vile tunaweza kupata pesa.
The Bible has one real way.
Kuna njia moja ambayo Biblia inatuonesha.
It's honest hard work.
Inasema kwamba tuwe tunaweza kufanya kazi kwa bidii na kwa njia ya ukweli.
Avoiding laziness, avoiding waste.
Tuache mambo ya kukua lazy, kukua mtu ambaye hataki kufanya kazi.
The Bible says those who try to get rich quick, they also get poor quick.
Biblia inasema kwamba wale ambao wanataka kupata utajiri haraka pia wanakuwa maskini haraka.
Those who don't know how to earn money and look after it, they soon waste it.
Wale ambao hawajui jinsi wanaweza kupata pesa na wanapopata wanaharibu tena.
I think we see that with corrupt politicians.
Tunaweza kuona hiyo na wale wanasiasa.
They steal some money but they don't know what to do with it.
Wanaiba pesa lakini hawajui jinsi ya kufanyia hiyo pesa.
They waste it and soon they're needing to steal some more.
Wanaharibu alafu baadaye tena wanataka tu tena wapate vingine.
But the man who builds up with careful, honest labor, he knows how to look after his money.
Na mtu ambaye anafanya kazi na anajijenga kwa nguvu zake, anajua jinsi ya kutumia.
And in the end, he'll go much further.
Na baadaye anaenda mbali sana.
Then chapter 15, verse 27 says, a greedy man brings trouble to his family.
15:27 inasema kwamba mtu mlafi analeta shida kwa familia yake.
If you steal some money, you can do it very quickly and get rich very quickly.
Ukiiba pesa, utaenda haraka haraka na utakuwa tajiri haraka haraka.
But the troubles may last for years and years.
Lakini shida inaweza kuendelea milele miaka na miaka.
The problems that come may never leave you.
Na shida zitakuja na haziwezi kukuacha.
Much better to get your money in an honest way and have peace.
Ni vizuri upate pesa kwa njia iliyo nzuri na uwe na amani.
Chapter 10 verse 4. Lazy hands make a man poor, but diligent or careful hands bring wealth.
Kumi ine inasema kwamba ufukara unaletwa na mtu ambaye hataki kufanya kazi, lakini mikono ambaye ina nguvu inaleta utajiri.
Okay, nguvu, that's strong. But diligent, it means person who's careful, always looking for their opportunities and dangers, watching out over everything and using every opportunity.
Unafanya kazi kwa kujishughulisha kwa uwezo wako na nguvu zako zote, ukiangalia kila sehemu ambayo unaweza kupata. Diligent.
Person who is watching in planting time and in harvest time and all the way between.
Mtu ambaye anaangalia siku ya kupanda na siku ya kuvuna, na kila wakati yeye ako macho.
So that's God's way to be diligent.
Hiyo ndio njia ya Mungu ya kuwa na bidii, kujibidisha.
Warns us of those who just dream.
Sio wale ambao wanaota tu.
They speak of plans and of progress they're going to make, but they don't take the steps towards it.
Wanaongea jinsi watafanya na mipango ile wanayo, lakini hawachukui hatua ya kufanya hiyo kazi.
There's a saying that a journey of 1,000 miles begins with a single step.
Kuna msemo ambao unasema kwamba ukitaka kwenda safari mrefu unaanza na hatua moja.
It also continues with just one more step, one more step.
Unaanza na hatua moja, ukienda mpaka utajipata umeenda mbali.
But the moment you stop and just dream about your journey, you're not actually going anywhere.
Lakini kama ulikuwa kwa safari alafu ukasimama na ukalala ukaanza tu kufikiria, basi hausongi, hauendi kwa hiyo safari, wewe umelala tu.
The way to prosper in God's world is to keep going day after day.
Njia kukua katika kazi ya Mungu ni kuendelea katika Mungu siku baada ya nyingine.
It says diligent hands will rule, but laziness ends in slavery.
Mikono yenye nguvu itamiliki, lakini ufukara utaendelezwa tu hivyo hivyo.
Now in another place it says go and see the ant.
Mahali pengine nasema enda uangalie mchwa.
You know ants, they're always at work.
Unajua wale wadudu wako katika kazi kila
wakati. They're so very very small and you think what can an ant do?
Ni wadudu ambao ni wadogo, unasema na wadudu watafanya nini?
But they make sure they're busy, never wasting their opportunities.
Lakini wadudu wako na kazi mingi, hawaharibu njia zao.
And they grow and they prosper.
Na wanakuwa na wanaendelea.
It also says, just a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands for rest. Poverty will come upon you like a robber, and scarcity or lack like an armed man.
Yani unalala kidogo, unaamuka kidogo, unalala kidogo, unaamuka kidogo. Inasema kwamba ukifanya hivyo, umasikini utakuvamia kama wanajeshi.
God gave us 6 days each week to look out for our opportunities and how we can use them.
Mungu ametupatia siku sita kuangalia na kuangalia jinsi tunaweza kufanya mambo yetu.
Just a little laziness and you find there's not enough time to prosper.
Lakini ukikuwa tu mtu ambaye hataki kufanya kazi kidogo, basi hakuna kuendelea.
Okay, let's go forward to number 4.
Twende kwa namba 4.
The Bible speaks a lot about debts.
Biblia inasema sana kuhusu madeni.
Because it knows that there will be times when we need to borrow money.
Biblia ilijua kwamba kutakuwa na wakati tutahitaji kukopa pesa.
Down at number 7, it tells us to be generous when somebody is in need.
Namba 7 inatuambia kwamba ni vizuri tuwe watu wa kusaidiana.
So it knows that debts will come.
Inajua kwamba madeni yatakuwa.
The question is, how do you deal with your debts?
Swali je, wewe unakabiliana namna gani na madeni yako?
You do it in a godly way or an ungodly way?
Unafanya katika njia ya kimungu au unafanya katika njia ya kidunia?
So one of the teachings is, don't hold back when you can pay.
Usishikilie wakati unajua unaweza kulipa hiyo deni.
When someone is owed something and you can pay them,
kama mtu,
then pay them.
Una deni ya mtu na unaweza ukamlipa, ulipe.
Says in chapter 3, don't say to your neighbor, come back later, I'll pay it tomorrow, when you can do so now.
Katika 3 inasema usiambie mwenzako usikuje kesho nitakulipa, na kama unaweza kulipa leo.
Delaying to pay, it's a kind of stealing.
Ukichelewa kulipa, hiyo ni njia moja ya wizi.
And you keep back what you really owe to another.
Yani unakataa kulipa ile ambayo una deni yake tayari.
Or you're stealing it from them. You're keeping it longer than they gave you the permission to do.
Unawaibia, unakaa naye muda mrefu kuliko muda ile mlielewana.
In the New Testament it says, if you owe taxes, pay taxes.
Katika Biblia na katika Agano Jipya inasema kama wewe una deni la kulipa ushuru, basi lipa ushuru.
And it says as much as possible try to owe no man anything.
Yeye anasema ujaribu sana usiwe na deni ya mtu.
The Bible says be careful about the debts you take on.
Biblia inasema kwamba kuwa na makini wakati unakopa pesa.
One warning in Proverbs is about taking on the debts of those who won't be able to pay.
Methali inatuambia kwamba tusichukue pesa ambayo tunajua hatuwezi tukalipa.
Or promising to pay, or being the security on behalf of someone else.
Kuahidi kulipa ama sisi wenyewe tunasimamia wengine kukopa.
You know, joining one of these groups that takes out a big loan.
Kuingia katika vikundi ambavyo vinakopa pesa mingi.
But you know that the other members of the group may run and flee the town.
Najua watu wengine wanaweza kopa pesa za hiyo chama yenu na watoroke.
Then the whole debt will fall on you.
Na wewe ndio utakuandama.
What will you do then?
Utafanya nini?
They'll come and take away all that you have.
Watakuja watachukua chochote ulicho nacho.
So Proverbs warns many times about promising to take on other people's debts.
Methali inatuonya kila wakati kuchukua deni za watu wengine.
It's part of a whole principle of not promising what you can't pay.
Yani ni njia moja ambayo sisi tunashikilia kwamba usiahidi kile ambacho hauwezi kulipa.
I've learned something about promises that are given here in Kenya.
Nimejifunza mambo mengi hapa Kenya, sana sana watu kuahidi.
Sometimes a man says I'll pay.
Sasa wengine wanasema nitalipa.
But what he means is a little different.
Mwingine anamaanisha tofauti.
He means I'll pay if I really prosper in the next months.
Nitalipa ikiwa tu nitapata pesa katika mwezi.
Means I'll pay if I don't have challenges.
Yaani nitakulipa kama sitakuwa na changamoto.
But we know that everybody has challenges.
Lakini tunajua kuna changamoto nyingi.
And what he really means is I'll pay if I feel like it.
Yaani anasema kwamba atakulipa kama anajisikia kutumika.
But that's ungodly.
Hiyo sio njia ya kimungu.
You shouldn't take on a debt unless you're likely to be able to pay.
Usichukue deni mpaka ujue kwamba unaweza kulipa.
Not just that you hope that one day somehow you'll find a way to pay.
Sio tunabahatisha tu hata siku moja, siku nyingine nitaweza kulipa.
Now, let's move to number 5.
Twende kwa number 5.
It says the wise person can be trusted with money, the foolish person wastes it.
Mtu mwenye hekima anaweza kuaminika na pesa, lakini mjinga anaharibu.
So, well, this is part of being diligent.
Hii ni njia moja ya kukua kiwazi.
There's two ways to have money.
Kuna njia mbili za kupata pesa.
First you can earn it to bring it in.
Unaweza ukalipwa ili ulete ndani.
But secondly, you can take care of what you have so that it's not leaking out.
Ya pili unaweza ukashughulikia ile pesa ambayo unayo ili isitoke.
Like if you have a water pipe coming to your house.
Yaani kama una mfereji katika nyumba yako.
For one thing you need the water company to be sending some along.
Wewe unahitaji wale watu wa ya wa Kenya Kenya Eldoret Water wakuletee maji kwa kupitia kwa hiyo pipe.
The second, you better make sure you repair the leak so that you're not losing it all.
Lakini na wewe pia lazima ujue kwamba wakati wanakuletea hiyo maji kwako, hizo pipes zako ziwe siwe zina leak. Ama zimetoboka, zinavuja.
Proverbs asks, says, what use is money in the hand of a fool since he has no desire to get wisdom?
Methali nasema kwa nini uweke pesa yako kwa mkono ya mjinga, kwa sababu hana hekima ya kuzitunza.
Sometimes you hear a person say they just need to get some capital and they start a big business.
Watu wengine utasikia wakisema wanataka tu wapate fedha ili waanze biashara.
They want to get a big pot of money to start some big business.
Wanataka ni pesa mingi sana waanze biashara kubwa.
But if you look at what they're doing with just small money, you see they waste it.
Ukiona ile wanafanya na pesa kidogo unaona wanaharibu.
You know what will happen if they get big money.
Unajua wakipata pesa mingi watafanya namna gani?
They'll waste all that too.
Wataharibu hiyo pia.
So can you be trusted with just a little?
Je, unaweza watu wanaweza kuamini wewe na pesa kidogo?
Because Jesus then says, well, who will trust you with a lot?
Yesu alisema nani mwenye atakuamini na mingi?
Also, the last chapter of Proverbs is about a wise wife.
Katika mwisho wa Methali ni kuhusu mwanamke ambaye ana hekima.
One of the things it says about her is that she takes care of the money that she has in her hand.
Mambo ambayo Methali inatufundisha ni kwamba huyu mwanamke ana hekima mpaka anaweza kushughulikia na kutunza.
She deals with it wisely.
Anatunza pesa zake kwa njia ya hekima.
And so her husband trusts in her.
Hata bwana yake amemwamini kwa mambo hayo.
Okay, number 6. These are some verses we had last week.
Hii ndio baadhi ya mambo tulikuwa nayo wiki iliyopita.
But they're part of this topic, so we have them again.
Tunairudia tena kwa sababu iko katika mafundisho ya leo.
The Bible tells us to put God first.
Biblia inatuambia tuweke Mungu kwanza.
It says honor him with your wealth, with the first fruits of your crops.
Yaani uweze kumheshimu na mali yako na malimbuko ya uzao wako.
And it says all of your crops, the first fruits of all your crops.
Yaani matunda yako yote, yaani mimea vitu umepanda vyote.
So when you get something, you put a part aside for God first.
Yaani ukipata kitu kuna ile ambayo unasema hii nitaweka upande wa Mungu.
Before you start calculating what you need for your other challenges.
Kabla hujaanza kupiga hesabu ni kitu gani unahitaji kwa mambo mengine.
God's part is put aside at the beginning.
Ya Mungu unaanza nayo kwanza.
Then you say, what have I got left for my other needs?
Alafu unasema sasa nita mambo mengine nitashughulikia namna gani?
But so many people, they put God last.
Watu wengi sana wakishapata pesa, Mungu ndio anamletea pesa kidogo ya Mungu.
They say, well, here's one of my needs, here's one of my needs, here's one of my needs.
Anasema hii kwanza nishughulikie wengine.
And they say, oh, now there's nothing left this week for God.
Oh, wiki hii hatuna ya kupatia Mungu. Wanasema hivyo.
But look at God's promise if we honor him.
Angalia vile Mungu anatuahidi tukimwamini.
Verse 10 says, then your barns will be filled to overflowing.
Anasema kwamba ghala zenu zitajaa na kufurika.
Your vats will flow over with new wine.
Na hata mitungi yenu itajawa na divai mpya.
Many people refuse to honor God first, and so God keeps them poor.
Watu wengi wamekataa kumheshimu Mungu kwanza, basi Mungu amewafanya kuwa maskini.
They refuse to honor him, so he refuses to honor them.
Vile wamekataa kumheshimu, basi na wamekataa kuwaheshimu.
But the wise person puts God first, then trusts him.
Lakini mtu mwenye hekima anaweka Mungu kwanza alafu anamuamini.
The number 7, the wise person is generous.
Ya 7, mtu mwenye hekima ni mtu ambaye sio mchoyo.
So, number 6 was about being generous with God. This one about being generous with man.
Ya 6 ilikuwa ni kutokuwa mchoyo na Mungu, lakini sasa ni kutokuwa mchoyo na binadamu mwenzako.
As one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, without reason, but he comes to poverty.
Mtu mmoja anapatiana kweli yote, na mwingine anashikilia, na mwingine anakuja katika umaskini.
Again, it's about trusting in God.
Hii ni kuamini katika Mungu.
If you help the person who is in need, then God will reward you.
Ukisaidia ule mtu ambaye anayeko katika mahitaji, naye Mungu ataweza kukubariki.
It says a generous man will prosper.
Anasema kwamba mtu mwenye kupeana ataendelea.
Now, of course, being generous does not mean being foolish.
Kukua mtu ambaye anasaidia haimaanishi kwamba wewe ni mjinga.
If a drunk man rolls into your house and says, "Give me some money," then you say no.
Ikiwa mtu anakuja kwa nyumba yako mwenye amelewa kumwambia nipe pesa alafu wewe utamwambia haiwezekani.
If a man who you know is wasting his money comes and says, "Oh, I've got nothing, help me," then you say, "I'm sorry."
Ukiona mtu mwenye ameharibu pesa zake akuja kusema, "Oh, nipatie pesa," unamwambia siwezi nikupatia.
If someone comes and tells you a load of lies, you don't have to give him anything.
Ikiwa mtu anakuja kukuambia uongo mwingi na unajua ni uongo, ah, wewe utasema huyu sitampatia.
It's talking about those who are truly in need.
Inasema kwamba wale ambao kweli wana mahitaji ya ukweli.
Those who have tried to do all that they could.
Yaani watu ambao wamejaribu kufanya ile ambayo wanaweza kufanya.
But they're left with nothing.
Lakini hawakubahatika kupata chochote.
With those the Bible tells us to be generous.
Kwa hao Biblia inasema kwamba tuweze kuwasaidia.
To help them.
Kuwasaidia.
Not to think only of your own house but of theirs also.
Tusifikiri mambo ya majumba zetu lakini kusaidia watu kama hao.
It says not to take advantage, not to exploit a poor man.
Yaani tusichukue kama ni jambo ambalo sisi wenyewe kufaidika lakini tuchukue kama kuwasaidia.
And we know how much of that happens in Eldoret.
Na tunajua vile ya maneno kama haya yanatendeka hapa Eldoret.
A man gives you such a low wage because he knows there's so many other people looking for the job.
Mtu anakupatia tu pesa kidogo wakati unamfanyia kazi kwa sababu anajua kuna watu wengi hata ukikataa atachukua wengine.
Some of us have often been in that situation.
Mara mingi tumejipata katika sehemu katika hali kama hiyo.
You have the choice of no job or a job that only helps you to survive just until tomorrow morning.
Hakuna kazi, unapata tu kazi kidogo ile ambayo inaweza kukuwezesha tu kwa mpaka tu kesho yake kidogo tu.
Again, the Bible tells us to trust in the Lord.
Biblia inasema kwamba tumtumainie Mungu.
It says the Lord himself will take up your case.
Na kwamba Bwana mwenyewe atakushughulikia.
The Lord will plunder those who plunder you.
Na Bwana ataweza kuwanyang'anya wale ambao wanakunyang'anya.
It's God's judgment. So in our way of thinking, sometimes it seems slow.
Katika maamuzi ya Mungu, saa zingine kwa macho yetu inaonekana kama ni pole pole.
But God has said he will judge the oppressor.
Lakini Bwana ameahidi ya kwamba atawahukumu wale ambao wanatugandamiza.
The person who keeps the poor down, God will bring him down.
Yule mtu ambaye anagandamiza wenzake, Mungu atamgandamiza.
But for us, let's try to help those who are in need.
Kwa sisi waje tuwasaidie wale ambao wanahitaji.
Think not only of your other house but others too.
Si kwa nyumba zetu peke yake na watoto wetu na hata wengine.
Now people say Kenya is a Christian country.
Watu wanasema Kenya ni nchi ya Wakristo wengi.
Well, these are the things Christians do.
Na hii ni maneno ambayo Wakristo wanafanya.
Now tell me, is Kenya a Christian country?
Wewe niambie Kenya ni nchi ya Wakristo.
No, we need to cry out for God's mercy, don't we?
Tunahitaji kumlilia Mungu kwa rehema zake.
If these are the things that Christians do, then God must be very angry with Kenya.
Kama hii ndio maneno ambayo Wakristo wanafanya katika Kenya, basi Mungu anaweza kuwa amegadhabika nao sana.
We need to cry out for his mercy and do so in the name of Jesus.
Tumlilie Mungu aturehemu kwa jina la Yesu Kristo.
Surely Jesus' mercy is the only hope for many, many people in this land.
Rehema za Yesu Kristo zinahitajika sana kwa watu wengi hapa.
Who have broken these commandments of God day after day.
Ambao wamevunja amri za Mungu siku baada ya nyingine.
If that's you, then you call on Jesus today.
Kama ni wewe basi mwitie Yesu Kristo siku ya leo.
Because God also is generous.
Kwa sababu Mungu pia naye ni Mungu ambaye anasaidia.
God also gives to the one who truly comes to him.
Mungu pia anapatia wale ambao wanamkujia kwa ukweli.
He doesn't hold back his salvation from the person who repents.
Yeye awajibu wokovu wale ambao wanatubu.
So why not do that today?
Kwa nini usifanye hivyo siku ya leo?
And let's, us who believe, let's pray for God's help to do these things.
Sisi ambao tunaamini, wacha tuombe kwamba Mungu atusaidie tufanye mambo haya.
These things need faith.
Vitu vinahitaji imani.
Let's not say, "Oh, you don't understand my situation, my challenges."
Tusiseme, ah, wewe unielewi, unielewi vile hali ambayo napitia.
Because these aren't the words of the Mzungu, they're the words of God.
Unasema hii maneno ni ya wazungu tu, hii maneno ni si ya Mungu.
And God understands all things.
Na Mungu anaelewa kila kitu.
So we can trust him.
Tunaweza tukatumainia.
Let's ask him for help.
Waje tumuulize kwa usaidizi.
Amen.
Hallelujah.